Kasha iyo labta dareen ku kobciyo Kaskaygi iyo manka jacayl 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 ku koraa Kasha iyo labta dareen ku kobciyo Kaskaygi iyo manka jacayl 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 ku koraa farxad iyo kalgacal ku kaayeystiyo kalsoonida ruuxdaad ku soo kaltamay farxad iyo kalgacal ku kaayeystiyo kalsoonida ruuxdaad ku soo kaltamay kafeeya naftayda kaamishay lurkii kalinimo karaysta hato markaan ku helan kasoo kabsade qudhaydani ka ku diranaa kafeeya naftayda kaamishay lurkii kalinimo karaysta hato markaan ku helan kasoo kabsade qudhaydani ka ku diranaa kolkaan kulligood bakor me ere haween ada keliga kaso muriro kopki quruxda ku dhiibay munaay aan kulligood bakor me ere haween ada keliga kaso muriro kopki quruxda ku dhiibay munaay kolkaan kulligood bakor me ere haween ada keliga kaso muriro kopki quruxda ku dhiibay munaay.